نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله داعي إلى رضوانه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه اتقوا الله في الليل والنهار كما ثبت في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمعها وخارق الناس بخلق الحسن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بنعة الضلالة وكل الضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
بغانا بغانا بيبتي والله تموي بزا وي الله تكدوك بيران ياسين زبوا أوتال مغتككو تنتو تيالا تنا مبيري ويبسين زبوا بيتالي الله الشيوخ غابانتو مبامسيكا ng'abasawo abaganda nga lubaali n'emisambwa ng'emiti ginnakayima ng'amayinja mu busozi ak'ekinene mu butambala ng'amazzi mu nnyanja nnalubaali gye bagamba ewafubutuka lubaali twala tugende ng'emigga omuli Ssezibwa omuli Kiyira twala tugende byonna ebisinzibwa mu bukyamu ng'obubira abaddu bwe balina gye muwangaalira eyo ne ku byalo byammwe gye mwava nga waliyo akabira ke bagamba nti ako tekafukwamu ono sheekhe wange yamanyi ekalagi naye ekyalo bakiyita Bunyiri waliyo akabira bakayita Kyebango Kyebango mbuwaliwo engo era wallahi obushiriku buli eyo kabira kanene kalinga masigiti tolinyisaayo ngatto beerayo buli lunaku owuledde n'obubira obulala gendawo ensangi katereke waliwo akabira kajjudde amafumu ga buli kika efumu erikozeemu liti eri egize liti eriina emitwe esatu abaweesi baweesa amafumu wali mayitirivu kabira kali awo nsangi katereke naye byonna ebisinzibwa bebitibwa tusinzaani kikyamu ggatta obusiraamu n'obushiriku bintu bibiri tebisobola kubeera wamu tawhidi wabeera obushiriku tebulina kusembera kyovula bwe tuba tuyingidde mu babu yaffe eya niya toyinza kugamba nti nze Allah mmutya ate tulinayo n'ebyaffe Allah ina mawula otya ikhlasu niyya nosinza Allah nobeera musiraamu istislam lillahi subhanahu wa ta'ala wal inqiyadu lahu bita'a wal khulus min ashirik nokola ibada Allah zayagala ngozikolera ku kalimatu la ilaha illa Allah neujjamu byonna mu nsawo ye emirimu gyokola nojjamu byonna ebiyitibwa okugattika kuwa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero emizikiti gijjula buli woogenda abasiraamu babeera bangi bwe twasaala idi eneewedde idi l adhiya wallahi buli wamu we baasaalira abasiraamu baalinga baki bayitirivu nomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti antum kathir timulaba nti abasiraamu muli bangi ogenda okubuuza nti oyo ani oyo musiraamu ate oyo naye musiraamu ate oyo naye musiraamu genda mu batawuti zonna ezigira ogenda okuzikebeera zonna ezisinzibwa nga amannya ziina ga kisiraamu Hassan Nduga owulidde Hassan oli owa yasikira bujagali mama wa mwe mama wa mani mama wa mwe mama fina bona bali awo owulidde kakati yembeera obusiraamu toyinza kubeera na busiraamu n'ogamba ninayo nebiri kitegerekisa basiraamu kakati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti antum kathir muli bangi walakin kagusau sair wabula nga mulinga jjuvu lyakuki lyakunyanja diina amakulu diina omugaso diina omugaso jjuvu wallahi teriina mugaso abasiraamu bangi naye nga mubifuba mubinkiddemu obushiriku mubinkiddemu okugatta kwani wa allahu subhanahu wa ta'ala tuvulama mubaabu eno tugiruddeko mu kitabo kyaffe ekya riyadu salihin ekyawandikibwa muganda waffe imamu nawawi rahimahu llahu rahmatan wasi'a baabu eno sheikha agamba ibunu uthaymin bweyali asharaha riyadu salihin ennimiro z'abalongoofu yagamba nti ekiyitibwa anniya enniya eyingira ku miryango gyonna egya ibaada buli mulyango gwonna ogwa ibaada amakulu buli mulimu gwonna gwogenda okukola kyetaagisa enniya si sola si wuzu si hijja si zaka si kola ki buli mulimu gwonna gwetaagisa ki niya niya ne ikhlas mu mutima embeera ey'okwawula allahu subhanahu wa ta'ala kakati abaddu tetuyinza kubeera bangi ng'entabuusi tuzambala makanzu tugagula esola tuzisaala naye nga ku mitima gyaffe tukyayinako ebintu bye muyita ebyammwe ng'okimanyi mukyasamira ng'okimanyi okerereza mu bulubaale ng'okimanyi nti obeera n'empewo z'ekika ng'okimanyi nti bw'ozaala abalongo babaalula nalabako takisi emu ng'erimu abasiraamu sina basiraamu kujjako abo abakola tawuba mu maaso ga Allah nga bagamba nti ffe ekitutwala tugenda bukuma nsimbi twazadde abalongo ekika kyafunye abalongo mu kutegeeza abalongo ekika kyafunye obugagga ekika kyafunye baraka owulidde ekika kyafunye embeera ez'okubeera nga tuyombagana ng'ekika zigenda kuggwawo twafunye abajjotereeza ekika nga be balongo bano abaana abazaaliddwa bagenda kubalonge abalongo kiva mu kulongoosa abalongoosa buli kamu naye okumanya obukiriku bebeera shaitaani wallahi weewundira abantu webeebawondedde mu uganda tulina abalongo bamiteekemeka bamirundi emeka tulina abalongo kwegamba peya ziri mmeka mu uganda wano ez'abalongo wallahi kathir bangi abaki abalongo naam era bagenda eyegundi ewa enamboole kirunaku lw'abalongo bwe bamala okgenda eyo ng'obalaba bafaanagana guli omugogo bweguli neguli 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 oluusi babeera lugogo abalongo naye muganda waffe atugaye nti lwaki bayitibwa balonga nti balongoosa buli mbeera ebezze nga nki ŋŋambi ekibuuzo bwabeera nga abalongo be tulina mu uganda bayitirivu temubamanyi na muwendo abaffe embeera gye tulimu teyeetaaga kulongoosa salamu alaikum bwe kibeera nga abalongo baliwo okulongoosa miteeru obwavu kirungi seka wange obwavu kirungi si muteeru bajje balongoose tugaggawale tebaliiwo kati shirika ali awo abaddu ne babeera ne aqiida ebeera mu balongo era nga bw'oba omusobeza alabira ayinza okuleetera obuzibu ayinza okutta ayinza okwokya bw'aba akaabye abalungu naye mbadde mbagamba nti nalaba takisi nga mulimu abasajja n'abakyala abataddeko entalabuusi n'ebikaaya ne babaako we bakyama katusooke tusaale mu lugendo lwe bagenda otutambula bagenda kwalula balongo omumanyi mu bo omushiriku n'agamba nti tuzigatte kuba tuli basaafir tugatte eswala zino kuba tugenda mu lugendo tugenda mukoma nsimbi kwalula balongo naye omushiriku alina ku irimu n'agamba nti tugatte eswala sheikha oba obiwulira ne bagatta eswala munnange ne balinnya takisi n'engalabi ne zitandika wallahi bagenda olinnya takisi nga bamaze okuva mu busiraamu hadisi gyetugenda olaba leero biidhinillah allah wanaaba atusobozeseza erimu ensonga eyo tujja gitangazaako nti osobola okubaako omulimu gw'okola n'ofunamu empeera era ne wabaawo omulimu gw'otakutuukirizza naye ng'enniya ebadde ekoze eki ebadde ejjudde era allah n'akusasula tugenda kugiraba biidhinillah hadisi gyetuliko abamu muyinza okugamba nga tugiruddeko eya umar bunu khattabi radiallahu anhu gyatugamba nti omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba innama alamalu binniyat buli mulimu gwonna omuddu gwalina okukola ayina kugukola nga ekisoose mu mutima gwe kumalirira niya era ne tulaba nti eniya teyatulwa tuzze tubiraba naye hadisi eno tugiruddeko mu butuufu era nga tufunzizza oba bwogenda mu sharuhi ya ibunu usaimin weeri asharaha riyadu ssaalihin ekitabo kino ogenda okutunuulira hadisi eyo emu bweti eya umar ng'eri mu peegi nga asatu peegi nga meka asatu annyonnyola hadisi eyo eri mu bigambo innama alamalu binniyaati wa innama likulli muri'i ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fahijratuhu ila allahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atu yanki'uha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi ye hadisi naye nga sheikhi yaginnyonnyola ku mpapula nga asatu ate nga buli kigambo ky'otunuulira olaba kigasa okukireka emabega oba oleseyo irimu empeterevu bitegerekese basiraamu naye biidhinillah mbakakasa biidhinillah olwaleero tugenda kubeera nga tugimala biidhinillah ekiyitibwa hijira nakyo tukiruddeko nga tukiraba nti ibaada eyasengukibwa abaddu gye tukola nga tetutegedde abasinga tusenguka olw'okuba nti akasente kaweddewo obadde opangisa naam n'oddukawo n'ogenda ewalala akazigo nga bakola ki bakubanja era ne kino basiraamu obwo bubeera bulyazaamaanya mu maaso ga allah omuddu oyo akubanja ebbanga ly'omala ng'opangisizza omuzigo n'odduka misinde nga tosasudde n'ogenda ewalala mu maaso ga allah omuddu oyo akubanja obeere nga wanoba n'osenguka mu mwaka gwa 2005 ng'akazigo wali okasasula omutwalo gumu ng'akubanja emyezi ena gy'emitwalo emeka ena ogenda zisasula mu maaso ga allah omuddu oyo na mirimu gyo fubanye okulaba nti w'opangisa w'oba ogenda okusenguka tobeera mu mbeera y'abasajja abagamba nti anze ensasula myezi esatu bwe mala ogisulamu n'ensonda ezigenda osula ewalala badde we bali mu duniya nga ye olwoba osasula gina esatu sisitimu ye amala kusulamu esatu n'ayongerawoawo n'emirala ng'ena ne bayiriba ne landiroodi anga nsasula kale vva mu nju yange naga ngenzi bulijjo ng'ensonda zigenda walala maaso ga allah obanjibwa tebiggwa mu maaso ga allah obanjibwa omuddu oyo ajja kuyimirira mu maaso ng'ayagala mirimu kabeere nga mukaafu ajja kuyimirira mu maaso bamukwasa eswala bamuwe zaka oluvannyuma emirimu gyali bafunye waqadimna ila ma amilu min amal fajaalnahu habaan manthura. Wallahi tunuulira okufaafaaganirwa okwo ku saidi yombi. Ng'omusiraamu eyabikola babikuggyeko ne babikwasa omukaafu tagenda kuyingira jjana, ate omukaafu naye wamaze okubifuna. Allah naamugamba nti ebyo byetukuwadde tubifudde enfuufu. Waqadimna ila ma amilu min amal fajaalnahu habaan manthura. Kyova omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fattaqu dhulum, muti obulyazaamaanya, fa inna dhulmu dhulumaatu yauma alqiyama, bigenda kubeera bizikiza ku lunaku olwo. Hadisi endala nejjanga omubaka agamba mumanyi omwavu, mumumanyi fenna abali wano twali tugiwuliddeko. Baka n'abagamba nti ayitibwa omwavu yagenda okujjayo yauma alqiyama bisala, yali asaala zaka, yali ajiwa siyam, yasiiba emyaka nkaaga, asiiba hijja, yazikula hijja y'ebukadde abiri. Wallahi okwevaamu n'oteekayo obukadde abiri okole hijja, oba umura bukadde mukaaga ku musanvu okole hijja, otuuke mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala, emirimu gyo agikwasa abalala biwali azaamaanya. Twegendereze falhijra, ekiyitibwa okusenguka twakiraba nga ibaada nkulu mu mirimu Allahu subhanahu wa ta'ala gyayagala. Bil ikhlas wa tadhiu lwaqti, tugenda tunuulira nti aqsamu lhijra, emiteeko gy'okusenguka twalaba nga giri emiteeko emeka? Emiteeko esatu. Hijra esooka hijra almakan, okusenguka ekifo mw'obadde n'ogenda mu kifo ekirala. Era nga wano twalaba ennamula ziri ssatu, ku muddu yenna agenda osenguka okuva mu kifo okugenda mu kifo ekirala. Ennamula esooka twalaba nga tekikkirizibwa, kiri haram 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 ku musiraamu yenna okusenguka okubeera nga akola hijra okuva mu nsi ey'obusiraamu n'agenda mu nsi ey'obukaafu, kiri haram. Kiri ki? Kiri haram. Hukumu ey'okubiri, hijra min biladi lkufur ila biladi lislam, ate nekibeera nga kiri wajibu nga kya bwatteeka okubeera nga okola hijra gwali mu nsi ey'obukaafu okugenda mu nsi ey'obuki? Ey'obusiraamu. Ennamula ey'okusatu kiri mustahabu, bw'oba okikoze falhamdulillah, diwe kibeera mustahabu omuddu okusenguka okubeera ng'abadde mu nsi naam ng'asobola okubeera ng'ayimirizaawo amateeka g'obuki? G'obusiraamu. Kati kuffe abali mu Uganda masalan, fe abali mu Uganda naam, ensi gye tulimu yeeyo n'ebyo obufuzi ebirimu byebyo n'amateeka nga haddi teziyimirirawo, ebyo Allahu subhanahu wa ta'ala byeyatulagira mu Qur'ani, omwenzi anywedde omwenge abbye alidde ebisiyaga, ti bwe tuba tubasanze tubakoleko bino. Wano Uganda tebiyimirirawo, ne waliwo bye tusobola okukola ng'eswala, ng'okusiiba, nga adhaani, kwambala ng'obusiraamu, kuzimba emizikiti naam. Kakati gwe okuva mu Uganda okugenda mu nsi nga Saudi Arabia kibeera mustahabu, kibeera mu ki? Amakulu ne woba ogisigaddemu tovunaama. Naye ali mu nsi nga Isirayiri, abali e Isirayiri nga basiraamu, abali e China mu bitundu by'ojja okusanga nga wallahi abasiraamu babatuntuza, abasiraamu abasunni abali mu ggwanga erya Irani ewali abashiica, kuba abashiica si basiraamu, nalwakubadde bafaanana baki? Ebirevu babiina, ebitambaala babisaako, n'amannya bayinaago. Ne kakati abasunni abaliyo mu baganda baffe abattibwa, wama aqida z'abashiica baga nti man dhamma wa ammana fadammuhu haral, yenna aminisa mu ssala n'azinga n'emikono, bw'omusango oyo mutte omusaayi gwe guli halaali. kakati mugwange ilo bachikola kubaganda bafe bati iladdala muirani kubansi yonna pasente jesinga bachi bashia abasunni bali ya yobesu ulilide chivuka nga unogamba antibali ya yukabale yowali abasunni newa no musenta basangewo muzikiti kwa abasunni icho haramu kakati abasilamu abali mugwange ilia irani chivira chia wateko kusengu kogena mugwange ilio buchi ilio busilamu atene chivira nga chiri haramu gomusilamu we wane Uganda ugamba nti zengenze irani ilaba ganda bafebanja wama ze sanawi nebafunebio bigundi visabichebio ilio kusomero uwerere nebaga nti ugenda somera irani enyonyi ya uwere kituwaga la passport wallahi agendo kukoma uwa ni Uganda nga mwabasiga abanaze vigira abalavi raddala nga muliba kafu abanaze vigiri muhuzu wamu shia ya gamba aya tuwajivuno la bubi Allah jiyatula gira mukorani wa inku musuratul maida aya ya mukaga wa Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti temugende ili sala okutu sanga mumaze kunaza ebyenyi vya mwe neme kono ja mwe wa musahu musige enviri za mwe kati wa musahu wanu buyagambo okusiga mumviri za fe oba mitweja fe na leta wawu wawu latfu na yunga buchi na yunga buyunzi na gamba nti wa arujulakum musige enviri za mwe vyenyi mumviri za mwe wa arujulakum nebichi kati yo mushia yagenda necho enzivu unule nema na gana agotola banti eno wawe yunga buyunzi wano ayo jirafi egambeti ya ayuhaladzina aman idha kuntum ila salat fagsilu hujuhakum wa aidiyakum ila almarafiq wamsahu biruusikum wa arujulakum ila alqa'bayn katibu bagamba wawu latfu yeyo fetula beyunga buyunzi kitegeeza n'ebigere tulina kusigako buki yetanaaba tabinaaba oluberero omukiya yennyini atalina tuu atalina kiyitibwa tukuya embeera y'okuweka kyebali mu aqida yaabwe kuba mpagi yaabwe ya bukkirizo ina okubeera ne tukuya tukuya kyeki kwe kujja muzikiti waneekatwe nga mu aqida yo oli mushiya ogenda osangawo ng'olaba byonna bye bakola byaki byakikaafu bazinga emikono baminisa kati olina okweka ekiki ekyobuki ekyobushiya era naye wajja wanaaminisa era n'akabaawo oba akatako oba akayinja kayina n'akakweka takateekawo agenda ovunamira era kakane ne wuzu anaaba ne waagenda gye babikola wallahi tanaaba bigere ayisaako buki ate kakati ate ne bebyawo ebibeerawo kubeera nga obujulizi babukumpanya ate boogenda mu mbeera ey'oku mashul khuf okusiiga ku bugatto okusiiga ku buki ku bugatto khufain obugatto obwo bubiri nga sunna ya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yomu shia n'omu khawariji baawo bagamba nti tetusiiga khufu tetuzisiigako so nga ate kiriko obujulizi bwikirivu mu nkola z'obuki bwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga atugamba okusiigako khufu ne sitookisi okusiigako omulundi gumu bwoti era n'awana amateeka nti muqimu yauma wa laila ate musafiru naku satu wala yalihinna n'ebiro byazo kati yo mushia alaba nga ate okusiigako khufu tekiriiyo ate wali kuwuzu tanaaba asiiga ebiba bibeera byesulifu bitegerekese basiraamu kakati falhijira ennamula ziri satu ebeera mustahabu wano abali e Uganda n'ogamba kaŋŋendekewa Saudi Arabia masalan oba mu nsi yonna ey'obuki eyalamuza obusiraamu chiri haram okuva munsi nga Uganda nogamba ngenze Irani kubansi ya bakafu obano gangenze Israeli oba Roma chiri haram atene chivera wajibu nga kya wateka ali munsi Israeli okusenguka agende Saudi obe Palestine tegere kisabasira naye nga omanyi abamanyi nti tebaggwayo bagamba omuntu yenna agenda okusenguka okuyingirira ensi y'abakaafu etali y'abasiraamu alina okubeera n'obukwakkulizo busatu kale obumu ku buno obusatu nga kyekimutwalayo nam obumu kumeka abuno obusatu alina okuba nga abutuukiriza kale ayyakuna indahu ilmu akasooka olina okubeera ng'olina ilimu yadifau bihi shubuhat gyogenda okwetaasa nayo okuva eri ebibuzaabuza ashubuha ebikola bitya ebibuzaabuza lianna alkafir olw'ensonga omukafu yenna waaba ali sawaun nasara oba bano bamukomba midaali au min alyahud oba bakkiririza mu ddiini ya nabbi musa au min almulhidin oba ababeera nga bo bagamba tetulina ddiini webali abasamize bawano sawa byonna byebitya byonna byebimu kakati agamba bwoba ogenda mu nsi ezo ayyakuna indahu ilmu kyoba olina osooka okumanya ng'olina ilimu eneekutaasa eri ebibuzaabuza omusajja ajja kujja wano olaba tuli Uganda nga bakuteekamu ekibuzaabuza n'otagala ama kakati tolaba edduwa z'amakumi ana tusabira abafu tatawo tebagala mmusabira ate omubaka yagamba okusaasira kwa Allah maa aljama wali we tubeera tukuŋŋaana owoledde kakati abo biboogera batabuliiki tobiraba edduwa ziriko obujulizi qira'atu lquran tusoma ku qur'an olwakubadde essuula eno yasini adisi yeeyo ogenda okukakana kusomedde oluwarabu omuddu yaŋŋamba nti nze seeka nzizeeyo mu nnyimbe olw'obujulizi ne sheekhe ensonga zantangazizaamu nga ndaba mu butuufu nali nazivaako nzizeeyo mbwalumya nze ogenda mumuliro ogwo nange muliro guli buli omu alina ekifo kye mumuliro nam era olina ekifo kyo mujjana bw'otuuka mu kabuli nga bakwawulira bw'oba olongoosezza nga ebibuuzo obizzeemu nga bagamba nti kiri kye kibadde ekifo kyowa mu muliro naye bakimulengeza ne bamugamba kakati Allah akukyusirizaamu n'akuwa ejjana era wabanga obadde mu mbeera ya kujeemera Allah webirema ebibuuzo mu kaburi ne bakukyusiriza ne bakulaga nti ejjana eyo yebadde eyiyo ne Allah asazeewo okuwa muliro era ifo yo yeeri faftah lahu abwab min baabi naaru jahannam naggulibwawo mugimu ku miryango gy'omuliro jahannam afune ku mpewo nebbugumu n'obutiti eri omuliro jahannam kakati ayinza okugamba sekakankulumye nzizeeyo bano betugaa tosala birevu oba oyita wali ku saluuni naye n'agamba wa mashini kisale ng'alaba wallahi ogenda mu kinnyabwomu musiraamu ogenda mu kinnyabwomu kakati agambe oba ogenda mu nsi nga si ya busiraamu olina kubeera ng'olina irimu eneekutaasa kuwabeerayo ebibuzaabuza biki bingi olwaleero olutalo oluliwo lwabasamize bw'owuliriza kubyaboogera nga wallahi Allah takuwadde kumanya ezo ddiini z'abawarabu ezo ddiini z'awarabu nawe tolaba nti balina ebyabwe Allah yagamba abawarabu ashaddu kufura wa nifaqa bebasinga obukaafu n'obunnanfuusi kakati gwe ogoberera abawarabu naudhu billah abamala okwazina insha allah nam akakwakulizaako okubiri ku yenna agenda okuhajara ogenda munsi eyabakaf sheikh kayaleta yagamba ayakuna indahu din yamuhu min ashahawat لأن الإنسان يدفع بالشهوات الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكافر لأن يجد زحرة الدنيا هناك الشهوات من الخمر والزنا واللواط في بلاد الكفار شيخ يشرى هناك أنبان تينه أقاق كل زكوين بيرنكو أن يكون عنده دين أين بيرني شيتي والديني ومتماغو ng'obusiraamu bw'okolootya obwagala obunaakutaasa amafumu aganaakujjira mu zaharatu dduniya mu bimuli oba n'amasanyu gaaki g'edduniya mu nsi ezo ez'abakaafu kuba w'ogendayo ebiyitibwa ebyamasanyu wallahi bingi bingi era abateekuumye nga talina ddiini ogenda olaba ku katambi nga wallahi muganda we yagendayo nga hafidhu lquran nga yagenda mu nsi ezo okukola okkuba ekyeyo nga quran yali yakumumwa nga mu mutima talina ayogera naye n'omugamba muganda wange lwaki oyambala binekiresi ng'ali mukalira gwe gyotalinnyanga naku waggulu eri gyakoledde vidiyati wallahi baganda baffe bangi nga wano uganda babeera basiraamu ddala naye olwokuba nti bagendayo nga tebalina ddiini mu mitima gyabwe we batuuka eri ebinyumo by'edduniya bibatwala amadureji agataddemu nekiresa azambadde iyalinga azitaddemu mu matu ino mugaba muganda wange empale ezoyambala ez'ebituli zaaki nti ino ye laifu yeeno gwe tubitegeera bulijjako eno ino wali laifu edubayi ng'ali mu kizimba alhamdulillah mansha allah alya laifu alyaki kati waliyo bamalaya sheikha agambye nti waliyo obwenzi bungi kuba bannyumizaako nti mu nsi emu nga amerika omukazi asobola okusanga ku kkuba otambula oba otudde awo oli ku kikomando Can I have sex with you? Please, please. Bambi. Tugendo onkwasaganye. Nga wallahi akujjidde atali omu abatali babiri mu nnyambala yaabwe. Kuba babeera mu sama ne winter kati sama bwejja bambala bukunya kaleega na nika n'atambula mu kkubo. Kati ayinza okuba nga yaweddeyo dda n'akulaba omufirika n'agaba nabafirika baatugamba nti eri babeera ku miwogo na lumonde amaanyi ge balina n'akusaba ogende weegatte naye nga togenda muwa nsimbi sheikhu wotaba na ddiini awo oyitawo waliwo hadisi ffe ze tuwulira obuwulizi ng'ebigambo mubaka yabyogera naye nga ffe tukoma kubisoma sabatu yudhilluhum allahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh bantu ba miteeko musanvu allah agenda kubassa mu kisiikirize kya arushiye olunaku watagenda beera kisiikirize kyonna n'agamba wa rajulu n'omusajja omuvubuka dacautu imra'a ng'omukazi ye yakukowoola baka naleeta sifa bbiri esooka nga mugagga ayina sente omukazi ayina wa jamal si mubi ayina sente ate mulungi bimeka nagamba jangu saibu jangu ayina sente ate mulungi mugeresa nti omwiwako amatano oganywa naudhu billah simanyi gye wakulira tewali basezi n'owaanawaana kakati oyo hadisi weeri nga ntoofu obaka n'agamba nti omuddu eyeekomako n'agamba siina gyendaga n'osigala ku kikomanda awo ng'akujjiddeyo ddoola tozirabangako noga inni akhafu Allah ntia Allah ogenda bera mukisikirize kati wana Uganda sikirabangako niwe kibaba wabera we yali akituse ko wasimatuka oo wagamba njakola tauba kati baganda baffe abagenda mu nsi z'abakafu ebyo gyebiri zaharatu dduniya ebimuli byedduniya bibagira abakyala ngaabo abanyirira namugamba oli musirika byangu sente weeziri ngenda zikuwa yagenda kuba kyeyo kiganye kazi naamutomera agenda okusindikira sente nga mpeterevu noga eno wakola era sheikh nagamba nti wallewaq mu nsi z'abakafu waliyo ebisiyaga onoobeera n'eddiini mu mutima neweekuuma n'otateekayo kabina kapito wali awo kabina kabina Allahu akbar onaku lwesande nali mitiyana ne bandaga abavubuka myaka gyaffe bakamala siniya 4 omu ku bo ne bangamba oyo ayina kawundo 3 kawundo meka ningamba omuvubuka eyakamala siniya 4 zinnamala siniya 6 waliwo n'aba yunivasite n'akagaali toyina ne bangamba muli wa bisiyaga muli wa bisiyaga kawundo 3 kakati wekibanga kiri wano Uganda butyako oyo agenze mu America onoobiwona onoobiwona musiraamu kati sheikha agambye onooba oyagala kuhajara kugenda mu nsi ezo ez'abakaafu beera ng'obeera n'embeera ng'eddiini yo mu mutima mweri ng'ebintu ng'ebyo ebiri eyo mwaba abaddu webinaaba bikojjidde mu maaso go eddiini enekkuuma ekisembayo yagamba nti ayakuna muhtajun ila dhalik ogenda mu nsi ey'abakaafu olina okubeera nga mu butuufu kyegombeddwa olina obwetaavu mu kyo ogendayo mu nsi ezo naleeta ebyolabirako nagamba ayakuna maridha oyinza obeera ng'oli mu ki mulwadde tugamba agenda bakujjanjabe osiraamu tebukusiba oli Uganda wano naye nga bagambye okulongoosa ebikuluma olina kgenda Italy olina kgenda mu America oba India abaddu gye basinga okubeera nga basinza buli kimu yeeri ewaabwe buli kimu bakisinza oba mmese oba nsolo oba ki oba kawuka oba nsozi oba ani n'ebibumbe twala tugende kakati we bagamba nti okulongoosa omutima wano e Uganda tetusobola tukoledde transfer genda mu India togaana okkirizibwa okola otya ogenda olw'obwetaavu awo yahsaj oba okubeera nga olina embeera ey'okubeera nga turidu lilma onoonya kumanya onoonya kola ki onoonya kumanya waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti musome ennimi z'abayudaaya n'abanasara mukendeze ku bulabe naam kakati oyinza okugendayo nga gwe ekyakututteyo okusoma onoonya kufuna doctore nga bagambye nti awo okusoma obwa dokita okuvuka engukamu e Uganda wano tebiriiwo biriwa mu nsi eyo eyabakaafu okkirizibwa okgenda okubeera ng'osomerayo era n'agamba nti awali tijara okkirizibwa okgenda osuubula naam bwemala osuubula n'okola otya n'okomawo naye n'agamba nti abaddu abagendayo okubba oyo abeera mwonoonefu n'ogendayo okubba amafuta ogenze kongo okubba golodi tokola otya bwe tokkirizibwa obeera mwonoonyi wabula agenzeyo okusuubula n'adda akkirizibwa yo okugenda okusuubula n'akola atya n'abeera nga akomawo biiznillah insha allah katulabe n'ensonga eno sheikh gye yabeera nga ayongerayo mu muteeko ogwokusatu min al hijr omuddu gwalina okumanya mu kusenguka hijratul amil yeke nyini ono kusenguka twagambe waliwo kusenguka ekifo ne wabeerawo n'okusenguka kw'omuntu yennyini oba okusenguka omuntu oba okusenguka omuki omuntu kuba waliwo hijratul amal eyotwagiraba okusenguka omulimu gw'okola nga Allah tagwagala netugamba tusenguke byonna Allah byatakola atya byatayagala amazambi obwenzi busenguke gamba sikyaddayo kubba senguka obushiriku senguka okulimba senguka embeera ezo zonna hijira al amal okusenguka omulimu oba obadde okola mu bbanka vaayo oba obadde otunda mayirungi gate oba obadde okola mu bbaala gite ovuga booda n'ogaanza oli omushiriku namwekwata nzamutwala ku ssabo ogwo gute kali mukazze bagenda namugongo ate gwe omusiisi wa capati obulungi n'ogakaŋŋenda ensenge namugongo bagenda kujja balamazi bangi okubireyo capati tokkirizibwa oba obajja keesi ez'abafu tokkirizibwa kuba tuli mu nsi nga keesi tuzimanyi bulungi basaako omusalaba cross ti byonna byenkoze binsazi kakati ate gwe olimu kubajja na'udhu billah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe emirimu eginaatutebenkeza mu ddiini yaffe nzira omulimu gwe nnakyawa munansonyiwa abagulimu nagukolaku nenguleka lillah subhanahu wa ta'ala gwe mulimu gw'okupoota Allahu akbar okupoota Allahu akbar Allah gw'asaasidde mu bupoota omusiraamu ambuuza eswala ngattanga ki mukama wange tanzikiriza kukolaki kulekawo mulimu wali kuweereza taffaali na musenyu eva nina kuweereza taffaali na musenyu mutaffaali na musenyu ebyeswala dhuhuri ne asiri ezo zonna nina ziriwa tetuliwa swala kati ogwo omulimu oba olina kuguta oba olina kukolaki ekyokulabirako wendi saafa olina kuguta musiraamu lilla ate abamu bapootera ddala ne bagenda ne munaku n'ekiro eyo n'agaa kankubeewa n'essatu oyingirako ekiro awo bakongeramu essatu magaribi n'atagisaala neisha agenda okuvaawo nga yenna akooye aliko enfuufu aliko omusenyu aliko seminti anaasaala ddi oyo kaka neswala takuzaki kati omulimu ngaogwo oba olina kuguta Sheikh Saleh ibn Fawzan al Fawzani yabuuzibwa ku musajja aleka esswala amdan ng'agenderedde olw'omulimu gw'akola atya gwakola nga tegumusobozesa kubeera ng'ayimirizaawo sala fi waktiha mu biseera byayo naye omusajja ono falhamdulillahi namu imaani ye eswala aziriwa ekiro eyo saasadde dhuhuri n'agisaala asiri n'agisaala magharibi n'agisaala neisha olw'omulimu gwakola atya gwakola era nkimanya emirimu mingi gye tukola wano e Uganda ng'okupoota ng'okukolaki emirimu mingi ng'aba takisi fakitole ng'eswala ogattangatte sheikh yayanukudde ekintu kye nabadde siwuliranga kunagamba nti eswala tetugiriwa niwobuuzi sadde la tasih Allah tazikiriza niwoba osadde dhuhuri mbaogiriwa Allah takola atya tazikiriza nadde manyi nti waba ali eyo n'asaddeyo n'agenda n'azigatta eyo waggulu ekiro afunamu empeera naye Allah takola atya tazikiriza olw'ensonga tetuliwa swala dhuhuri weeba ekuyise eyise falhamdulillah tubu ila Allah weenenye maaso gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala tawbe y'okudda mu busiraamu kuba man taraka sala amdan kafara aba alese eswala olw'obugenderevu ava mu busiraamu bitegerekese basiraamu saagala kuyingira mu masala ga aqida naye kiyitibwa redda, omuntu okuva mu busiraamu kwa miteeko etaano. Miteeko emeka? Etaano. Muteeko ogusooka, arreddatu bilqawuli, ofuluma mu busiraamu n'ekigambo ky'oyisizza ku lulimi. Arreddatu bilfiili, n'ofuluma mu busiraamu n'ekikolwa. Arreddatu bishak, n'ofuluma mu busiraamu mu mbeera ey'okubuusabuusa. Warreddatu bilintiqaadi, n'ofuluma mu busiraamu olw'enzikiriza y'envundu mu mutima. Warreddatu bitalqi, n'ofuluma mu busiraamu olw'okubaako etteeka mu Qur'an eryolaga jjalidde n'olireka. Abamanyi bwe baali bagaziyaawo bagamba arreddatu bitalqi, omuntu okufuluma mu busiraamu n'okubaako etteeka mu lyaba alese mu busiraamu kassola, ng'essola. Man talaqa assala juhudan biha aw amdan, aleka essala mu mbeera ey'okugirwanyisa n'agamba ebiswala tebiriiyo, tudiicu lwaqti, bitumalira biseera, oyo obusiraamu aba talina. Bitegerekese basiraamu? Kakati hadisi eno nga tugimaliriza biidhinillah, sheikh yagamba okusenguka omuntu munno, eyo nayo hijira, okusenguka omuki omuntu. Twagamba osenguka ekifo n'osenguka omulimu, ate osobola okusenguka muganda wo. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agaana abasiraamu omu mumwe n'agamba tasenguka muganda we kusukka nnaku mmeka. Asinga obulungi eyo yazzeeyo n'amutoolera sala, muganda wange ebyabaddewo byabaddewo, naye assalaamu alaikum warahmatullah, tukiggyewo. Tegerekese, newabeerawo okubeera nga ggwe olina kusenguka bantu banno, obadde mu kitundu ng'obabba kati neweenenya mu maaso ga Allah, tosigala mu kitundu ekyo. Waba bonna bakimanyi bajulira nti omusajja oyo muki? Mubbi. Obadde mu kitundu ng'otta, bakumanyi oli musi, teri akwesembereza, kati oba olina okukola ki? Hijira. Obadde mu kitundu nga toleka buwala, basajja bakulu bakimanyi nti oyo tomufumbiza kuba mwenzi, kati oba olina senguka abantu abo n'ogenda mu kitundu ekiki? Ekirala ng'ebyafaayo ebitulaga ebijja mu sunna, insha Allah tujja kubeera nga tukomaawo. Wa baraka Allahu fiikum wa nafaa bikum wa kathara Allahu min amsalikum. Ayagala okumanya ku nsonga eyo genda mu suratul baraa, suratu tauba, aya ezisemberera okumalako essuula eyo, kapula ezisembayo, ojja olaba abasajja abasatu, omwali Ka'b ibn Malik, baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalangirira e Madina oluvannyuma lwa ghazwatu Tabuk, olutalo olwali oluzibu, n'alangirira n'agamba nti bana abasatu, wa ala salatatu alladhina khulif, bana abasatu tubasenguke, omwali Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Hadithi tujja kugiraba mu mulyango ogwa tauba biidhinillah. Allah wanaaba kyatukumye nga tuli balamu. Baasengukibwa ensi neeyagala okubamira keebe salaamu, nga ne webagituula tebakola batya, tebaddibwamu. Kaabu agamba nti nze neewaggula ne ŋŋamba ekiba kibe kangitoolera omubaka, naye agamba namutoolera salaamu samanya nti oba omubaka yanziramu salaamu, teyagimuddamu. Ne wajja omusajja omunaswara n'amuleetera ebbaluwa n'amugamba nti ewaffe bakuyisi, jangu oba Muhammadi waakusenguse mujje, nengisuula mu ttanuuru mu kyoto. Ebbaluwa neekola etya? Nejja. Kale baasengukibwa ensi neeyagala okubamira omubaka, n'agamba bakyala baabwe ne mu mbeera ey'okugenda gye bali, mu mbeera ey'obufumbo temukikola mu abakyala. Kale kitegeezo embeera y'okusenguka baganda baffe, singa muganda waffe omu muffe waneenu abaako ensonga gy'akoze, imaamu asobola okugamba nti gundi oyo tumuggyeko salaamu, ebbanga lyamala nga tumubuuliridde n'akola atya? N'agaana taadiban, mu mbeera ya kumugunjula ddengulu. Fa in aba waagaana fa alayhi sirijaali. Wa baraka Allahu fiikum, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.